angira David Kintuwasa jalaze obwetaavu obw'okubangula abaana abato ku bukulu obw'okukuuma obutonde bw'ensi eggwanga linnaba lya kwetaasa mu nkyukakyuka y'embeera y'obudde eriwo ensangi zino. Bino omulangira Wasajja abyogeredde ku Victoria Nyanza Sailing Club esangibwa ekazi mu kusimbula empaka z'amaato ag'abaana abato olwakolebwa mu bucupa n'ebintu ebirala bya pulasitiika era nga wabaddewo n'omwoleso gw'ebibi bya pulasitiika. Wakati mukuzi olunaku olw'okuddamu okuzza obuggya ebintu ebikadde nga pulasitiika oluyitibwa World Recycling Day olukuzibwa ennaku z'omwezi 18 ogwokusatu buli mwaka, emikulu emikulu gyassiddwa ku ssomero lya Seven Hills International School n'obubaka eri bannansi okutaasa obutonde bw'ensi. Omulangira Wasajja abadde omugenyi omukulu yeebazizza nnyo aba Seven Hills International School n'agamba nti kya buvunaanyizibwa nnyo okutunula ku biseera by'eggwanga eby'omu maaso n'okumanya bwe binaaba awatali kulwanirira butonde bw'ensi.
Bafunye abaana abato nga bagezaako okubategeeza kabaate oba obuzibu oba obulabe obuva mu bucupa buno. Obucupa obwo bwa bulabe nnyo eri obutonde bw'ensi, tatame ttaka liba nga sigimu bulungi, butawaanya ebisolo byaffe ne biba nga tebirya muddo mulungi, n'ebimera tebidda bulungi, bugenda mu nnyanja bwongera okutta obutonde bw'ennyanja, ebyennyanja, waliwo n'ebintu ebirala bingi nnyo ebikula ebiva mu nnyanja, naye nga obukwebe obucupa buno obwa pulasitiki gye bwongera okugenda mu nnyanja kyongera okuleeta obuzibu. Kale bannaffe bano aba Nyanza Sailing Club ekazi bakoze omukolo nga gwa kuyamba kuyigiriza abaana abato kwongera okukuuma obutonde bw'ensi.
Omulangira Wasajja ajjukiza abantu ba Buganda ne Uganda yonna okutwaliramu okwolesa obuvunaanyizibwa nga beewala okumansa kasasiro kuba naye avaako obutonde bw'ensi okudobonkana.
Ensi yaffe eno twagifuna bajjajjaffe ng'ekirabo naye ate tujja kuba abasika abatali ba buvunaanyizibwa, zadde eriddako erituluwa ettaka nga lya bulabe, ttaka si ddungi, twafuna ettaka eddungi kwegaba bajagamba omulembe gwaffe tegwali bwa buvunaanyizibwa. Kale kino kikakatako buli omu mu ngeri ye okuuma obutonde bw'ensi.
Romina Wolk Kohla kuwa Seven Hills International School agamye nti basinga okwagala kwe kulaba nti abaana babato baba ku bye bakola mu plastic abeera amaze okukozesebwa bwe batyo babasigemu ensigo ey'okwagala ensi yaabwe ate n'okuuma obutonde bw'ensi.
It's recycling, so environmental awareness. It's physics, because of course buoyancy. You need to build a boat that is stable, that is working well in the water. It's also physical. Children have to be fit. It's about thinking about how things come together. So it's creativity. So many things come together with this project. And yes, we do it on the Saturday, the closest to World Recycling Day, because we want to raise awareness of how all this plastic is polluting our beauty. I think people are a bit worried is because it's in the lake, which I actually think it's a positive thing, so more people are aware.